This is an MUT Radio podcast.
Lalelile lapha ekhaya usefikile lapha ke unkashiyeme amadoda isegaleleke lapha emsakazweni omkhulu MUT Radio njengoba sishilo ukuthi ke cha izobiko ninkashiyeme namhlanje emsakazweni wakho omkhulu MUT Radio. Vulela umsakazo wakho ulalele nawe lapho okukhona umlaleli uza ukuthi ke isiphathele ninkashiyeme namhlanje njengoba nje isihambele.
Inkashiyeme bafowethu ngale kwakumosha isikhathi nokupholisa amaseko sekubingelele futhi siphinde sikwamukele emsakazweni omkhulu MUT Radio singaqala ukuba nawo.
Ngibingelele nami bafowethu emsakazweni MUT Radio, ngibingelele nabalaleli emakhaya, ngibingelele iningizimu Afrika yonke.
Siyabonga phela mfowethu, siyabonga kakhulu ukuba nami emsakazweni wakho omkhulu kakhulu MUT Radio. Mhlawumbe mfowethu masingangena nje kwinhlovu yethu yanamhlanje sibheke mhlawumbe ukuthi unkashemba sike saba naye enyangeni edlulile esazocela ukuthi ingoma yakhe ukuthi alekelele ukwazi ukuthi ingene studio ikwazi ukuthi iphume irecordeke izwi abantu mhlawumbe kuhamba kanjani kulo msebenzi lo emva kokuba sukade wawukade uzile la studio sivakashelile.
Cha mntaka baba ngisho ngithi kuyanqomeka kakhulu umsebenzi uhamba kahle kakhulu impela ngoba nje sengize ngadedela nazo lezi ingoma ezimbili yayibona isupport ikhula kakhulu impela. Cha ngisho ngithi cha umsebenzi kuyanqomeka impela.
Ngibonile lapha ingoma yakhe isisha ngisho imiliyoni mhlambe ekushayini kwale million yoba mhlambe ngafisa ukubabonga kakhulu ekusupportini umsebenzi wakho nasekudlaleni nje njalo njalo kuyo yonke nje ngingasabaleki lo omdala nje sengigoqa yonke nje
cha mntaba ngathanda ukubonga kakhulu bonke abantu abawalelela umculo wami ngabonga kakhulu futhi ke nengane ezisemares ngibona isupport ikhona kakhulu kuzona ngibonga nje zonke lo nkulushe isikakhulukazi ngibona isupport inkulu kakhulu kuwo kodwa nawo bonke abantu wenyawo bonke abase umculo
ngabona nje ukuthi ukhipha ama footstep labana yavela athi buhi ingoma ekhuphuka kakhulu emva kwama footstep awukazi uyithola ichallenge mhlawumbe efana nale ukuthi la ama footstep siyawafuna ke manje ngomini ngaphela awekhe ngomini sesiyawacela ke manje ngomini
hey basho mntaba ukuthi bawadinga impela basho basho mfowethu sekusele khona ukuthi ke cha ngibenzele iqiniso nami
uphindele studio
mhlabe enkeshemba bafu mfowethu njengoba usufikele nje khona lapha emsakazweni ka MUT Radio siyabona enkeshemba ingoma leyikhiphile ethi mama umntanami lengoma indlela eyiyona mfowethu wachaza mhlabe indlela eyayiyiyo noma indlela ekwenza ukuthi uzuyishicilele phansi ngenkathi sikhona ndawonye nje badlule njengamanje ingoma mfowethu siyayibona iyakhuphuka laphana izi ufikele laphana isi growth mhlawumbe ibheke manje ku 2 million indlela esiyona njengamanje mhlawumbe futhi mhlawumbe kuyibonga la mhlawumbe kungathini ukuyibonga lokwakho njengoba nje isikhuphukile isiphezulu kangangoba umlando omkhulu ngoba nje kuyingoma yakho oqala owayikhiphayo endimini kaMaskandi uvelile
mfowethu
yeah
cha mntaka baba ngathi ngiswele imlomo ezinkulungwane ukubonga abantu isupport abangikhombisa wona cha indlela engijabule ngayo ingapheko okukhuluma kwami angazi ukuthi ngingathini lokho okwenzekayo noma bengakulindele kodwa khona cha ngiyabonga kakhulu angazi ukuthi ngingathini ngithi nje kubo bonke kade beseke inkeshemba baqhubeke njalo benze njoba kade benza ngiyabonga kakhulu nganiza kwethu cha ngiswele imlomezi inkulungwane
mhlambe mfowethu sesizogoqa ibaphi abantu abalandile ongabathembisa kono ukuthi unkashemba mhlambe kusukela manje kuzokwenzakalani ngonkashemba mhlambe futhi kuphi ongafisa ukukunxenxa nokucela mhlambe kubahleli bemicimbi kuqasheka khamba kanjani ngoma yakho sayibona ikubantu hayi kumuntu ongayazi inkashemba ngisho uhlele emsebenzini nje uzilokunyakaza esiyinyawo nje ushama for step hayi ingoma mhlambe kuphi ongayincengela kona kubahleli bemicimbi nabantu nje abangakulindela kusukela manje from kwinkashemba
ndababa abantu bengalindela ukuthi ke into eseduze nje manje kunomcimbi okhona lapho Lundi bangangilindela abantu ngizobe ngikhona uLundi lapha kumzukulu
homecoming
homecoming
yeah
bangangilindela impela ngomhla ka 25 abantu ke futhi ke bangalindela iEP
yeah
iEP kodwa ngingabi nayo idate eqondile
okay
isikhathi samba ngizobazisa ukuthi ke kumkanjani cha ngasho nje ukuthi na kubahleli bemcimbi cha ngiyalifisa ngempela ithuba sengikulungele ukuthi ke ngiyokwenza imicimbi yabo kube imicimbi emnandi ngale ndlela engasophinda ikhohleke ngiya sengijime ngokwanele ngicije ngokwanele
usakhuluma kanjalo futhi ngibonile lapha insizwa uJumbo ike yaposta lapha izolo yaposta yasho ukuthi is 9 insizwa futhi abahle bemicimba bayebavula amehlo naye umnayo italent la likhona bayisupport bayilekelela insizwa lowo sikushayela ihlombe likhulu kakhulu ukuthi namaciko kamaskandi yawubona umsebenzi ukuthi cha bukhona ubuciko mhlawumbe sasixoxa mfowethu abafisa ukukuthola nabafisa ukusebenzisa njalo njalo nabafisa nje ukuzoshana ama first step mhlawumbe akhona ama stepa masha kulengomentshe
isibasika baba sina
isibasika asikhona asazike kulungileke mhlawumbe ufisa ukuthola bangakuthola kanjani nje kusuke inumbers zakho ucingweni WhatsApp Twitter njalo njalo TikTok
abafisa ungithinta bangithinta kule number lethi 084 0 84 577 577 9868 9868
kusicela ukuthi siphinde futhi
084
yeah
577
yes
98
Yeah
68
kwezinye indawo
lapha ku Facebook ngiyonke shemba wasembo nalapha ku TikTok wonke shemba wasem nenamba bazoyithola futhi kwi bio futhi
alright sesikhipha manje futhi ngoba uyiciko ngesikhiphe nje kanjalo sikhipha ngaye ingoma yakho futhi lapha nathi nje ngixolele mntanami ingoma yakho inkashemba le
wethu
ayikhale
wethu
This is an MUT Radio podcast